Urwandiko rwa Yakobo umutwe wa mbere. Njyewe Yakobo, umugaragu w'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije ab'imiryango 12 batataniye mu mahanga. Bavandimwe, igihe mugezweho n'ibigeragezo by'uburyo bwose, mujye mubyishimira. Mumenye ko iyo kwizera Imana kwanyu kugeragejwe bibatera kwihangana. Mureke kwihangana kurangiza umurimo wako, kugira ngo mube indakemwa mushyitse ntacyo mubuze. Niba muri mwe hari ubuze ubwenge, nasaba Imana ibumuhe, kuko iha bose ititangira kandi idacyurira umuntu, ariko asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya yagereranywa n'umuhengeri wo mu kiyaga, umuyaga ukoza hirya no hino. Umuntu nk'uwo ntakibwire ko hari icyo nyagasani yamuha, kuko ari nyamugirya nino uhindagurika mu byo akora byose. Umuvandimwe woroheje ajya yishimira ko Imana imushyira ejuru, n'umukungu nawe ajya yishimira ko Imana imucisha bugufi, kuko iherezo azahita nk'ururabyo rwo ku gasozi. Izuba rirarasa maze ryakara rikumisha ibyatsi, indabyo zigahunguka n'ubwiza bwazo bukayoyoka. Uko niko umukungu azayoyokana n'ibyo ahirimbanamo. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko Imana nibona ko atsinze izamuhemba ikamba ry'ubugingo yasezeranyije abayikunda. Igihe umuntu ashutswe ngo akore icyaha, ntakavuga ati Imana ninshutse, kuko Imana idashukwa ngo ikore ibibi cyangwa nayo ngo igire uwo ishuka. Ahubwo umuntu wese ashukwa igihe irari rye bwite rimukuruye rikamugusha mu mutego, nyuma iryo rari rigatwita rikabyara icyaha, n'icyaha cyamara gukura kikabyara urupfu. Bavandimwe nkunda, ntimukayobe. Icyiza cyose umuntu agabiwe, kimwe n'impano yose ihebuje ahawe, bikomoka mu ijuru ku Mana yaremye ibinyarumuri byo ku ijuru. Iyo ntigira ubwihinduka cyangwa ngo itere umwijima nk'izuba igihe rirenze, niyo yiyemeje kutubyara ikoresheje ijambo ry'ukuri, kugira ngo tuyiturweho umuganura w'ibyaremwe byose. Bavandimwe nkunda, murazirikana ibi: buri muntu ajya yihutira gutega amatwi, ariko atinde kuvuga, atinde no kurakara, kuko umuntu urakaye adakora ibitunganiye Imana. Kubera ibyo rero, mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwiriye, maze mwiyoroshye, mwakire ijambo Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira, kuko umva iryo jambo ntarikurikize yagereranywa n'umuntu wirebera mu ndorerwamo, nyuma akagenda agahita yibagirwa uko asa. Ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yandi abohora abantu akayizirikaho, ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyo ayo mategeko avuga, uwo azagira ihirwe mu byo akora byose. Umuntu wibwira ko ari umunyedini nyamara ntagenga ururimi rwe aba yishuka, kandi dini ye iba idafite akamaro. Idini itunganye kandi idafite inenge, ikanashimwa n'Imana Data, ni ugusura imfubyi n'abapfakazi bari mu makuba, no kwirinda kwanduzwa n'imigenzereze y'ab'isi. Yakobo umutwe wa kabiri. Bavandimwe, ntimugasumbanye abantu, kuko bitagendana no kwemera Umwami wacu Yesu Kristo nyir'ikuzo. Tuvuge ko mu ikoraniro ryanyu haje umuntu wambaye impeta ya zahabu ku rutoki n'imyenda ibengerana, hakaza n'umukene wambaye ubushwambagara. Nuko mukita ku wambaye imyenda ibengerana, mukamubwira muti, nimushyika aha hantu mwateguriwe, maze mukabwira wa mukene muti, hagarara hariya, cyangwa muti, wowe icara aha hasi. Mbese iyo mugize mutyo, ntimuba musumbanije abantu, mukaba mwigize abacamanza badashingiye ku butabera? Bavandimwe nkunda, mbabaze, mbese Imana ntiyatoranyije abakene bo ku isi ngo babe abakungu mu kuyizera, kugira ngo ibahe ubwami bwayo nk'umunani yasezeranije abayikunda? Nyamara mwebwe musuzugura abakene. Mbese abakungu si bo batwaza igitugu bakabakurubana mu nkiko? Ese si bo batuka rya zina ryiza mwitiriwe? Ahubwo muba mukoze neza iyo mukurikije itegeko ry'ubwami bw'Imana, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo,
ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
ariko niba musumbanya abantu muba mukora icyaha noneho iryo tegeko rikabacira urubanza kuko mwaryishe umuntu ukurikiza amategeko iyo agize rimwe ateshukaho abameze nk'uyishe yose Eregi yavuze iti
ntugasambane
ni nayo yavuze iti
ntukice
none rero niba udasambana ariko ukica uba wishe amategeko mu byo muvuga no mu byo mukora mujye mumera nk'abategereje gucirwa urubanza na ya mategeko abohora abantu utagiriye abandi impuhwe azacirwa iteka nta mpuhwe nyamara uwagize impuhwe nta rubanza ruzamutsinda bavandimwe umuntu byamumarira iki kuvuga ko yizera Imana niba ibikorwa bye bitabigaragaza mbese kwizera nk'uko gushobora kumukiza tuvuge ko abavandimwe bambaye ubusa bakaba babuze ibibatunga umwe muri mwe akababwira ati nimugende amahoro mususuruke mushire inzara byabamarira iki mutagize icyo mubaha cyo kubabeshaho bityo kwizera Imana iyo kuri konyine kutarangwa n'ibikorwa kuba gupfuye ariko umuntu ashobora kuvuga ati wowe wizera Imana naho nge mfite ibikorwa ngaho nyereka kwizera kwawe kutagira ibikorwa nanjye ndakoresha ibikorwa byanjye ngo nkwereke ko biva ku kwizera Imana mbese wizera Imana ukemera ko ari mwe rukumbi ibyo ni byiza erega n'ingabo za Satani niko zibyemera ndetse zigahinda umushyitsi wamupfuwe urashaka se icyemezo cyerekana ko kwizera Imana kutaza n'ibikorwa kuba ari ntakamaro mbese sogokuruza Aburahamu si ibikorwa byo byatumye atunganira Imana igihe yatangaga umuhungu w'Izaki igitambo ku rutambiro urumva ko kwizera Imana kwe n'ibikorwa byo byagendanaga kandi kwizera kwe kujujwe n'ibikorwa kwari ukugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo
Aburahamu yizeye Imana bituma abarwa nk'intungane
maze yitwa inshuti y'Imana murabona ko umuntu atagirwa intungane imbere y'Imana no kuyizera konyine ahubwa nabiheshwa n'ibikorwa bye mbese Rahabu w'indaya we Imana ntiyamugize intungane bitewe n'ibikorwa bye igihe yacumbikiraga ba batasi batumwe na Yozuwe akabacikisha abanyujije mu yindi nzira erega n'ubundi nk'uko umuntu udafite umwuka abapfuye ni nako kwizera Imana kutagira ibikorwa kuba gupfuye Yakobo umutwe wa gatatu bavandimwe si benshi muri mwe mugomba kuba bigisha muzi yuko twebwe abigisha tuzacirwa urubanza rurutu rw'abandi twese dufudika mu buryo bwinshi udafudika mu byo avuga abari indakemwa abasha no kugenga umubiri we wose dushyira utwuma mu kanwa k'amafarashi bityo akatwumvira twakurura imikoba utwuma tuziritseho ifarasi uko yakabaye ikerekera aho dushaka dore n'amato yo mu nyanja nubwo ari manini bwose kandi akagenzwa n'inkubi y'umuyaga ayoborwa n'ingashya nto cyane akagana aho umusare werekeza ubwato ashaka n'ururimi narwo ni ruto mu ngingo z'umubiri nyamara rwiratana ibikorwa bikomeye ibaza ukuntu agashashi k'umuriro gashobora gutwika ishyamba rinini ururimi narwo ni umuriro ni isangano y'ububi bungana n'isi ni rumwe mu ngingo z'umubiri wacu kandi rukawangiza wose rugatwikisha imibereho yacu yose umuriro rurahura muri ya nyenga itazima amoko yose y'inyamaswa n'inyoni n'ibikururuka n'ibikoko biba mu mazi abantu bashobora kubitoza kubumvira ndetse bigeze kubikora ariko ururimi rwo ntawagira icyo rutoza ngo arushobore ni icyorezo kidahosha cyuzuye uburozi bwica nirwo dukoresha ngo dushimire nyagasani Imana ariyo data kandi ni narwo dukoresha ngo tuvume abantu yaremye basa nayo bityo mu kanwa kamwe hakavamo umugisha n'umuvumo bavandimwe ntibikwiriye kumera bityo mbese isoko imwe yavubura amazi meza narura bavandimwe mbese hari ubwo igiti cy'umutini cyakwera imbuto z'umuzeti cyangwa se ngo umuzabibu were imbuto z'umutini ni nako ari nta wavoma amazi meza mu isoko y'amazi arura ninde muri mwe ufite ubwenge no gusobanukirwa nabyerekanisha ibyo akora abiterwa n'imyifatire myiza byose bikesha ubugwaneza buva ku bwenge ariko niba imitima yanyuzuye ishyari n'amakimbirane mureke kwirata ngo muhakane ukuri ubwenge nk'ubwo ntibuturuka mu ijuru ahubwo n'ubw'isi na kamere y'umuntu ndetse na Satani. Ahari ishyari n'amakimbirane, ntihabura umuvurungano n'ibikorwa by'imbura mu maro byose. Ariko ubwenge buturuka mu ijuru, icya mbere buraboneye, byongeye kandi buzana amahoro n'ineza no kumvikana n'abandi, bwuzuye impuhwe no kugira neza, nta gusumbanya abantu, nta n'uburyarya. Abanyamahoro baba ibi bizana amahoro, bagasarura ubutungane. Yakobo, umutwe wa kane. Mbese izo ntambara n'amahane biri muri mwe bikomoka he? Aho ntibikomoka ku byo murarikira birwanira mu mibiri yanyu? Mwifuza ikintu, mwakibura mukica. Muhimbanira ikintu, mutashobora kukigeraho, mugatongana mukarwana. Ntacyo muhabwa kuko mudasaba Imana. N'iyo musabye, ntimuhabwa kuko musaba nabi, mushaka ibyo gutagaguza mu byo murarikiye. Mwabasambanye mwe. Mbese ntimuzi ko ukunda iby'isi aba ari umwanzi w'Imana? Nuko rero umuntu wese uhitamo gukunda iby'isi aba yigize umwanzi w'Imana. Ese mutekereza ko ibyanditswe ari ugupfa kuvuga? Igihe bigira biti, Imana ifuhira umwuka yashyize muri twe. Nyamara kandi, ubuntu Imana igira burahebuje, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo,
Imana irwanya abirasi ariko abicisha bugufi bagirira ubuntu.
Nuko rero nimwemere kugengwa n'Imana. Ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nimwegere Imana nayo izabegera. Mwabanyabyaha mwe, nimukarabe. Namwe bafata impu zombi, nimusukure imitima yanyu. Nimushavure, murire, muboroge. Ibitwenge byanyu nibihinduke imiborogo, n'ibyishimo byanyu bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere ya Nyagasani, nawe azabakuza. Bavandimwe, ntimugasebanye. Usebye umuvandimwe we cyangwa akamunegura, abasebye amategeko y'Imana akayanegura. Kandi rero, igihe unegura amategeko, ntuba ukigengwa nayo, ahubwo uba wigize umucamanza. Imana yonyine niyo itanga amategeko kandi igaca imanza, niyo ifite ububasha bwo gukiza abantu no kubatsemba. Naho se, wowe uri nde ngo unegure mugenzi wawe? Yemwe abavuga muti, uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mujyi uyu n'uyu, tumare y'umwaka tuhacururize twunguke. Mwebwe habe ngo muzi n'uko muzamumeze ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Mumeze nk'igihu kiboneka kanya gato kikaba kirayoyotse. Ahubwo mwari mukwiye kuvuga muti, Nyagasani nabishaka tuzabaho, maze dukore ibi n'ibi. Nyamara ubu murirata mukanirarira. Bene ubwo bwirasi ni bubi. Nuko rero umuntu uzi gukora icyiza ntagikore aba akoze icyaha. Yakobo, umutwe wa gatanu. Mwa bakire mwe muguweho, nimurire muboroge kuko mugiye kugira ibyago. Ubukungu bwanyu bwaraboze, n'imyambaro yanyu yariwe n'inyenzi. Zahabu na feza mwabitse byaguye ingese, ingese yabyo niyo izabashinja, maze ikongora imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubukungu muri iyi minsi y'imperuka. Abasaruye imyaka yanyu ntimwabahembye, none dore baraboroga. Kandi umuborogo wabo wageze mu matwi ya Nyagasani nyiringabo. Mwadabagiriye ku isi muranarengwa. Mwashishe nk'amatungo, none dore umunsi wo kubagurageze. Intungane mwazicira urwo gupfa ntizabarwanya murazica. Bavandimwe, mwihangane kugeza ubwo Nyagasani azabaje. Muzirikane uko umuhinzi ategereza umusaruro mwiza w'ibyo yahinze, awurindira yihanganye, ategereje imvura y'umuhindo n'iyitumba. Namwe muba ariko mwihangana, mukomere, kuko kuza kwa Nyagasani kwegereje. Bavandimwe, ntihagire uwitotombera undi kugira ngo bitabashyira mu rubanza. Dore umucamanza ageze ku irembo. Bavandimwe, muzirikane abahanuzi bavuze mu izina rya Nyagasani. Muba ari bo mukuraho urugero rwo kwihangana no kwiyumanganya mu mibabaro. Dore abadacogora tubita abanyehirwe. Mwumvise uko Yobu yihanganye n'ibyo Nyagasani yamukoreye hanyuma, kuko Nyagasani agira impuhwe n'imbabazi. Cyane cyane bavandimwe, ntimukarahire. Kwaba kurahira mushingiye ku ijuru cyangwa ku isi cyangwa ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, igihe mwemeye ikintu mujye muvuga gusa muti yee, n'igihe muhakanye muti oya, kugira ngo mudashyirwa mu rubanza. Mbese hari ubabaye muri mwe? Nasenga Imana, haruwishimye naririmbe asingize imana bese harurwaye muri mwe natumiza bakuru bitorero bamusabire banamusiga amavuta mu izina rya nyagasani kandi nibasenga bizeye nyagasani bizakiza umurwayi nyagasana azamuhagurutse ari mutaraga kandi naho yaba yarakoze ibyaha azabibabarirwa mujye mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara isengesho ry'umuntu w'intungane rigira ububasha kandi Imana irikoresha umurimo wayo Eliya yari umuntu umeze nkatwe yasabye Imana ko imvura itagwa maze imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa hanyuma yongera gusenga imvura iragwa imyaka irera bavandimwe niba muri mwe hagize uyo bagateshuka inzira y'ukuri undi akamugarura mumenye ko ugaruye umunyabyaha akava mu nzira ayobeyemo azaba akijije uwo muntu urupfu rw'iteka kandi atuma ibyaha byinshi bibabarirwa.